Thank you.
DJ Lida on the beat. On the beat.
Nasema kwetu ni kama utapendwa, suli nachoka nyo nasi na thamani. We mbwa kwetu ni kama utaolewa, hauna bwana naisha tupia Ramadhani. Nasema kwetu ni kama utaongwa, hautopata bwana kukupa pesa kami. Aya twende tone kata gombaniwa, hauna sura lakini likustili mimi. Kama kulisa ni kwa zamani,
sisi so ichongwe
nataka uielewe. Na kama ulinita bisha zamani,
sisi so ichongwe
nadata na pombe,
sisi so ichongwe.
No time, no stress. 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 No time, no stress.
Si ulinona king'ang'anizi, ukazanuki na chasi topata usingizi.
Satwetone
nimekuwa mchizi kichizi, kili na waza pusha sina muda mapenzi.
Na twetone
na twende tone kautafika bila ni koja tone kanikali ya mapenzi. Twende tone kautafika hiko mimi, nenda semu ambayo atani usia. Na kama ushamba ulikuwa zamani, nilipo sota kukupata. Kama kuoga likuwa zamani, sasa nimejipata.
No time, no stress. 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 No time, no stress.
Sun, and you are cutting out a brand new one. MP Soundy, and I'm about to send a big brother lady. So, be designer, what can we talk to? We say, one of my copa flavor, you boy dancer, Dibu Ababa.
On the mix.